ndabasuhuje abakurikira ibiganiro byacu mwese muri uyu mwanya kuri mikoro hano i Washington ku ijwi ry'America ni Etienne Karekezi. Tumaze iminsi mike tuganira ku kibazo cy'impunzi z'abanyarwanda zibarizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR ryatangaje ko umubare w'impunzi z'abanyarwanda ziri muri Congo Kinshasa ushobora kuba wagera mu 240 birenga. Ikibazo cy'umutekano w'izi mpunzi z'abanyarwanda kimaze iminsi kivugwa mu nzego zinyuranye nyuma yuko umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ufite ibirindiro muri Congo wanze kubahiriza itariki ntarengwa wari wahawe ngo ushyire intwaro hasi witegura gusubira mu Rwanda. Iyo tariki ntarengwa wari wahawe ni ya kabiri y'ukwezi kwa mbere uyu mwaka. Nyuma yuko iyo tariki tubahirijwe, inteko ishinzwe umutekano ku isi ya ONU yafashe icyemezo cyo gusaba guverinoma ya Congo Kinshasa n'umutwe w'ingabo za ONU ziri muri Congo MONUSCO kugaba ibitero ya gisirikare ku barwanya umutwe wa FDLR. Ese ibitero bikozwe byagerekera bite impunzi z'abanyarwanda ziri muri Congo? Ni ikibazo tugarukaho mu kiganiro muri isanga ku ijwi ry'America uyu mwanya. Natumiye abantu banyuranye ngira ngo tubiganireho.
Nitwa Niyonzima Alfredi, ndi umunyeshuri mu ishuri rikuru rya Kibungo Inatec. Nkunda gukurikirana politiki cyane yo mu karere k'ibiyaga bigari, cyane cyane u Rwanda n'u Burundi.
Ndagushimiye cyane Niyonzima Alfred, ikaze ku ijwi ry'America.
Yego, namwe murakoze.
Twatumiye kandi mu Rwanda
Romana Dedone, nkaba ndi mu mujyi wa Kigali. Abamaze iminsi nkurikirana ibigendanye n'amakuru zivugwa kuri FDLR.
Somana Dedone, ndagusuhuje cyane, ikaze ku ijwi ry'America kandi urakoze cyane kwitabira gahunda zacu. Turi kumwe kandi mu majyepfo ya Afrika.
Nitwa Pascal, mbanje kubasuhuza muraho, murakomeye.
Ye, turakomeye Pascal, nawe urakomeye ngaho?
Yes, mbarizwa muri Afrika y'Epfo mu mujyi wa Cape Town.
Ndagushimiye cyane Pascal aho muri Afrika y'Epfo, kandi ni byiza mwese kuba mwitabira gahunda zacu. Birumvikana abatwandikira ni benshi, hari igihe dufatamo bamwe, hari igihe amatelefone atemera ko tuvugana n'abandi. Reka nguhereho Niyonzima Alfred, nyuma yuko inteko ishinzwe umutekano ku isi ya ONU ivuze ko nta kundi byagenda uretse kugaba ibitero ya gisirikare ku mutwe wa FDLR, twumva neza ko hari impunzi zigera ku 200 muri kariya karere, we kiriya kibazo ucyumva ute?
Mbere yuko ngira icyo nkivugaho, nabanza nkasobanura gakeya ku bijyanye n'imibereho y'impunzi. Njyewe ndi mu Rwanda, nari mfite imyaka 7 jenoside iba, nabonye abantu bapfa, ari duturi impande y'Akagera, mbona uburyo abantu batemba mu Kagera abantu bapfa, tugeze mu nkambi Benako, mbona uburyo abantu bapfa, mbona imibereho y'impunzi. Ibyo byose rero nibyo bituma kenshi bimbabaza cyane, ndetse byatumye niga n'amateka kugira ngo nkurikirane neza impamvu ya biriya bintu. Bityo rero ku kibazo cya ziriya mpunzi nabyo aba narabasabye nyine kugira icyo zivugaho. Akenshi impunzi imibereho yazo irababaje. Ikindi cya kabiri, MONUSCO cyangwa Seroni nayo isa naho yabakuyeho amaboko, nkuko n'ubundi mu Rwanda yakuye amaboko ku Batutsi bicwaga nabo bakicwa bene kari akageni. Bityo rero ngiye ku giti cyanjye nkaba numva ntabona umunyarwanda nanone nongera kumva amaraso ameneka, nongera kubona abantu bapfa, nongera kubona imirambo itemba mu Kagera nk'uko nabibonye. Kubwiza ukuri umunyamakuru, narahahamutse, nta nubwo ari ukubeshya rwose. Ibintu nabonye ni ibintu bidasanzwe bimbabaza, kandi icyo gihe Roni yari ihari. Kandi si n'ubwa mbere, tutibagije amateka mbere y'uko Roni ibaho, hari icyo bitaga Societe de Nation, icyo bita mu Cyongereza League of Nation. Muzi cyatumye ivaho kwari ukubera ko yananiwe guhagarika intambara ya mbere y'isi n'ibindi bibazo, abantu bicwa gutyo. Roni nayigiyeho, abantu bakomeje kwicwa. Ntabwo rero kumva ko nanone yashyigikira ko impunzi zongera gupfa, tukongera kubona abantu bapfa bose, biriya bintu birababaje, birababaje. Nkunda kwandika ngo ni ikimwaro, it is a shame to the superpower in the United Nations. Ni ikimwaro kuri Roni kumva ko yashyigikira ko abantu bongera gupfa ahubwo hitashashe izindi nzira z'amahoro ahubwo igashyigikira ko abantu bongera gupfa.
Turagushimiye cyane Alfred Niyonzima, kandi ibyo uvuga nko kuvuga uhereye ku byo wabonye birenze kamere. Pascal aho muri Afrika y'Epfo, wowe iki kibazo nawe uvuze ko maze iminsi ubikurikira, wowe ubyumva ute aho utuye muri Afrika y'Epfo?
Reka mbanze nshimire uwo mugenzi wanjye Niyonzima. Ndumva dusangiye amateka, dusangiye umubabaro, kuko we yabonye impunzi, yabonye abapfiraga mu Rwanda, abona ndetse n'imibereho y'impunzi. Ntabwo imibereho y'impunzi yoroshye. Akenshi iyo umuntu akurikiranye akareba nuko impunzi zakomeje zipfa aho muri Congo, ivuga ko ihari, ivuga ko abanyekongo bagapfa, ivuga ngo irahari, ibintu bigakomeza gukomera ireba. Birababaje koko nk'uko uwo mugenzi wanjye abivuze, kubona uwo niyo yicarira kuvuga ngo n'abasigaye reka tubice, kuko birababaje gukemuza ikibazo ikindi, kuko kwica umuntu ni ikibazo, kandi no kuba umuntu atari iwabo nabyo ni ikibazo. Ngewe rero nk'umuntu uko nabitekereje kandi nkabona ko ari byiza, kandi nk'uko hirya no hino bagenda bunganiramo, bagenda bavuga, kuko nkunze gukurikira amakuru nkamenya impamvu iri inyuma y'ibi bintu byose, nifuzaga ko Leta y'u Rwanda yagombye kumenya ko abantu bari muri Congo ari abana b'u Rwanda, ari abana bakeneye kubaho, ari abantu bakeneye ubuzima, badakeneye kuba mu mashyamba, ahubwo bakeneye gutaha iwabo. Aho kugira ngo isabe ko abatemeye babica, ahubwo yagombye kureba impamvu abo bantu badataha, none hagati igakemura ikibazo, kuko ntabwo tuzi ko ibibazo byacu bizakemurwa na woni cyangwa ukemurwa na Kongo. Ibibazo byacu gukemurwa n'Abanyarwanda n'u Rwanda ubwabo.
Reka icyo tugereho mu bundi buryo. Reka mbanze mpijambo Sibomana Dieudonne, nawe banze tubwire muri makeya uko ubyumva, iyo wumva ko hari ziriya mpunzi kandi ONU ikavuga ko umutwe wa FDLR kubera kubanza gushyira intwaro hasi wagabwaho ibitero y'igisirikare, uko byagenda kose ubyumva ute Sibomana?
Nanjye uriya ntago natandukira nunze muri ry'abagenzi banjye bambanjirije, ariko buriya FDLR ni abana b'u Rwanda. Imibereho y'impunzi turayizi, birababaje kumva ko ONU yashyigikira igikorwa cyo kuba babarasaho, ariko ukurikije ukuntu uriya mukuru wa FDLR yasabye amezi atandatu yo kuba hazagira icyakorwa muri ayo mezi atandatu, ibyo buriya ndabishyigikiye kuba ONU yabiha agaciro kuruta uko batekereza kuba babarasaho, kuko buriya ni abaturage, ni abana b'u Rwanda. Ntabwo uzatandukanya umwana wa Congo ngo utandukanye n'impunzi y'umunyarwanda, ni abanyafurika turasa. Ikindi nanone n'icyo mbivugaho, buriya byaba byiza Leta y'u Rwanda igize ikibikoraho, ziriya mpunzi zikaba zatahuka, zikaba zagaruka mu gihugu, hanyuma tukareba ukuntu aharanirwa iterambere ry'umwana w'umunyarwanda.
Ubihaye indi ntera Sibomana, ubihaye indi ntera uvuga uti, uvuga kuri iriya ngingo umuyobozi wa FDLR tuganira ubushize yavuze ko yifuza ko umuryango w'abibumbye n'imiryango mpuzamahanga y'akarere babaha andi mezi atandatu kugira ngo babashe kwitegura no gushyira intwaro hasi, ariko muzi uko ONU yavuze ko bahawe igihe kinini cyane gihagije cyo kuba barangije kwitegura ko ayo mezi yandi ataboneka. Hari abavuga ko FDLR nayo iseta ibirenge ko idashaka mu by'ukuri gushyira intwaro hasi, ko ishaka ahubwo kwigumira hariya muri Congo. Niyonzima, ubona ute wowe?
Ubundi hari ibintu tugomba kwibaza, tutagomba kwitiranya. Tugomba kwibaza bariya bantu kuba bari mu ishyamba birabanejeje, kuba birirwa bahigwa birabanejeje. Ikindi cya kabiri tukibaza ngo Leta y'u Rwanda ni iki yakora kugira ngo ice ubuhunzi? Noneho tukongera tukibaza ngo ese niba izo mpunzi zifite ibyo zisaba, ni ibihe bintu Leta yakora kugira ngo ibyo zisaba byubahirizwe? Noneho ice ubuhunzi burundu ku bana b'u Rwanda? Noneho ibyo twamara kubireba tukareba tukavuga tuti se nka buriya iyo turebye dusanga hari FDLR hari RNC, ni imitwe ibiri kandi yose isa naho ivuga ko ivugira impunzi. Ese ubundi nitamuka tuvuze ngo FDLR iratashe ishizeyo, ntabwo bizaha ingufu ya RNC yo gukreatinga undi mutwe wa gisirikare nanone ushaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda, noneho bigatuma izo nzu zongera zigahunga? Ese noneho buriya kuba FDR ririyo nibwo mubirebera hafi bituma RNC itagira ikintu ishobora gukora kuko RNC ntagishobora kwifatanya na FDR kuko FDR bavuga ko ari intera hamwe nikuba ngo nayo yaba yambaye iryo zina ry'intera hamwe noneho tukavuga tuti ibibazo ni bibiri nituramuka duciye FDR ikibazo cya RNC kizavuka usange nanone igihugu cyongeye kugwa mu makuba noneho reka turebe tugomba kureba n'iki cyakorwa kugira ngo byibura izo mpunzi zose ziboneke mu kibazo kimwe noneho zifatirwe umwanzuro umwe kugira ngo zitahe rero kugira impunzi nyinshi hanze ari byo bituma nubwo zabayo nubwo ntacyo zaba zikora ariko hari igihe kizagera zikavuga ngo dushaka gusubira mu gihugu cyacu zishobora gukemura ibibazo bya hafi ariko imbere ugazasanga biteje ibindi bibazo noneho icyakorwa noneho ni iki ngiye mbona cyakorwa nuko haba dialogue noneho hakabaho kuganira hagati y'amashaka akavuga rumwe n'ubutegetsi na leta noneho icyo kibazo kikarangizwa burundu naho kuvuga ngo duciye FDR nibyo ariko RNC nayo iri hariya kandi itegereje ko FDR ivaho noneho nayo igahita igira itureti mu mutwe wa gisirikare ushobora gutuma nanone impunzi zigira zite zingira zigahunga mu gihugu
muri make ya
mu bintu bimeze gutyo
muri make Alfred niba kumva neza bagira uti niyo FDL yakwamburwa intwaro niyo bayagaba bitabaye sirikare bakabacyura mu Rwanda ku ngufu ntago bizaba bikemuye ikibazo cy'impunzi z'abanyarwanda ku buryo burambye
cyane rwose
ye noneho hanyuma Pascal aho muri Afrika yepfo wowe ubibona ute ubona ko kwambura intwaro uyu mutwe wa FDLR cyangwa se kucyura ku ngufu ubona ari bwo byakemura ibibazo by'impunzi ku banyarwanda cyangwa muri karere ka Congo
murakoze ntabwo ubundi impunzi ntabwo ziri mu karere ka Congo gusa impunzi ziri ahantu henshi hari impamvu rero ituma izo mpunzi zidataha aho niho umwe mugenzi wanjye avuze mu by'ukuri avuze ibintu byiza cyane bikomeye kuwumva ko u Rwanda iyo urebye ubona u Rwanda rutarajwe ishinga n'impunzi ziri hanze ahubwo rurajwe ishinga n'imbunda cyangwa se n'abantu bafite imbunda kandi mu by'ukuri abafite imbunda twebwe tubona ko ari bake rwose ku kibazo gikomeye kandi nabona uko byagenda nuko habaho ibiganiro bitaziguye bihuje abanyarwanda bose imitwe y'amashyaka iri hanze no kuvuga RNC ikaza mu biganiro FDR ikaza mu biganiro bakiga uburyo abanyarwanda bashobora gutaha ariko hari ikintu kimwe ntabwo ibyo bintu bizakorwa na Nations Unies ibyo bintu ntabwo bizakorwa n'umuryango w'abibumbye ibyo bintu ntabwo bizakorwa na Congo ibyo bintu bizakorwa n'umutimanama w'abayobozi b'igihugu cy'u Rwanda n'impunzi kuko u Rwanda ni rwo rureba abantu barwo ni ukuvuga rero hagombye kumva ko u Rwanda umukuru w'igihugu nyakubahwa Perezida Kagame yagombye kureba ikibazo abanyarwanda bafite akemera ibiganiro ntavuge ngo hariho umurongo ntarengwa ntubaho kuko akenshi burya niyo tubona ibibazo bikunze kuvuka abantu bagiraho bumva biherye bakabura uko babigenza nibyo mwabonye muri za Burkina Faso niyo mwabonye aho hose muri za Tunisia muri za aho hose ibibazo byagiye biba ni ukuvuga ngo abadukuriye abayobozi bacu bagombye ejo bundi nagize ikibazo ubwo numvaga Sarafina avuga amagambo yerekeranye n'impunzi kandi yari impunzi agataha atari uko ari ku bushake ari uko mvuge ngo ngwino tuguhe umugati ucyure bene wanyu iriya ntako yatashye se impunzi zaramukurikiye twagombye kureba ibiganiro bitaziguye leta y'u Rwanda ikabikorana n'amashyaka yo hanze ikabikorana n'abanyarwanda abanyarwanda bose bakumva ko bakunze igihugu cyabo kandi bagikeneye noneho bakagenda bakajya mu gihugu amahoro hari ikintu rero gituma impunzi zo muri Congo burya zidataha cyangwa se
noneho hina amagambo ariko reka duhina amagambo tuganire kubera ko Sibomana arategereje
okay murakoze cyane nagira ngo ngere ku ngingo ivuga ngo igituma impunzi zidataha igituma impunzi zidataha ni uburyo babona cyane cyane ndavuga impunzi iziri hanze nyinshi n'iza impunzi z'abahutu iki mpamvu mbivuga gutyo ni iyihe ni uko arizo zishyirwaho ikibazo cya jenoside ikibazo cy'ubuterahamwe ikibazo cyo gusaba imbabazi abantu bose kumva upfukamye kugenda wububa ibintu nk'ibyo ibyo bintu byo bituma impunzi zidata ibyo bintu biramutse bivugeho ibyo bintu bikagaragara yuko abanyarwanda bose bangana impunzi zakicura mu Rwanda nta ugombye kujya kuzira.
Ye ndagushimiye cyane Pascal aho muri Afrika y'Epfo. Esumba na Dieudonné Mukanya nari ngutwaye ijambo gato ariko wowe urebye icyakorwa kugira ngo ziriya mpunzi zivugwa ziri muri Congo nkuko tubivuze ni nyinshi cyane ariko hari n'abandi mu bindi bihugu bitandukanye ku isi n'abanyarwanda benshi batatanye bari hanze y'igihugu kandi akenshi batari mu mibereho myiza ubona icyakorwa kugira ngo ubuhunzi bucike ku banyarwanda ku buryo bwumvikana bufatika n'icyo watubwira.
Icyo nababwira cyatuma ikibazo cy'ubuhunzi bwacika, urabona mu minsi yashize habayeho igikorwa cyo gucyura impunzi z'abanyarwanda ziri hanze. Rero icyo nababwira kuri FDLR, FDLR nubwo ari umutwe witwaje intwaro uri mu mashyamba, nabo ntago bishimye. Ku bwanjye numva ko FDLR yagirana ibiganiro n'amashyaka ya leta hanyuma akaba habaho igikorwa cyo kuba batahuka, kandi ndakeka birashoboka.
Urabye urabihamya?
Birashoboka kuko na Louise mushiki wabo hari ikiganiro aherutse gukora ubwo yavuze ati hari ikiganiro yigeze kuba yavugamo ngo umutwe wa FDLR nuba wemeye gushyira intwaro hasi tuzabakira nk'abana b'u Rwanda. Birumvikana
ni ingingo uzamuye ikomeye cyane. Alfred Niyonzima, kuba FDLR yashyira intwaro hasi uretse ko bavuga ko ari ibintu bazategura ariko bakavuga bati cy'ingenzi nuko twazishyira hasi, tutazishyira hasi nuko tugomba kuganira na Leta y'u Rwanda tukumvikana ku buryo bwo gutahuka. Ibyo bintu FDLR isaba ni ibintu binyuze mu gaciro?
Ibyo bintu birumvikana. Turebe neza intambara nta kikemura ahubwo irasenya. FDLR nayo imenye neza ko amaraso yamenetse y'abanyarwanda arahagije, nta mpamvu na nimwe yo kongera kwifuza kumena amaraso. Nubwo bari hanze yego ni impunzi ariko bafite intwaro, nta ntambara yindi dushaka. Nibashyira intwaro hasi, nibazishyira hasi, leta nayo ibemerera ibiganiro, leta nayo ntiyinangire imenye ko bari ari abana b'abanyarwanda. Kandi nubwo FDLR itazishyira hasi ikaraswa, FDLR bafite imiryango yabo mu Rwanda. Ikindi bambaye izina ryitwa ngo nabavuga ngo umuhutu wese mu Rwanda asa naho abarirwa muri FDLR cyangwa n'uri hanze, ni ukuvuga ngo umunsi bari abantu bapfuye bagashira bizitwa jenoside y'abahutu kubera yuko bazaba bambaye iryo zina ry'abahutu. Ni ukuvuga ngo n'ubwoko buzaba bwarimbuwe bitewe yuko buri aho ngaho. Ni ukuvuga ngo mu mitima y'abanyarwanda bazahura n'ubundi barebana ayingwe. Bishaka kuvuga iki? Nta mahoro igihe icyo ari cyo cyose byakongera bikabirinduka. Bavuga bati bene wacu bashize, nkuko n'abandi bavuga bati bene wacu barashize, kandi Loni nayo ibizi. Yewe icyo nasha FDLR ishyira intwaro hasi, ubundi Loni nayo ifashe ibiganiro hagati ya FDLR n'u Rwanda ndetse n'andi mashyaka ari hanze, ubundi tubona umutekano shefu. Naho kuvuga ngo ntabwo bari gushyira intwaro hasi barashaka intambara, ibyo rwose ntabyo bikeneye, ntabyo dukeneye. Tugereranyije amateka igihugu cyacu cyanyuzemo n'uko gihagaze uyu munsi, nta ntambara dushaka, ntayo dushaka, nongere mbivuge, ntayo dushaka. Bashyira intwaro hasi, leta nayo ibemerera ibiganiro.
Ndagushimiye cyane aho mu Rwanda Niyonzima. Pascal, mvugana na minisitiri ushinzwe ibiza no gucyura impunzi mu Rwanda Madame Seraphine Mukantabana, yasubiye mu magambo yumvikanisha avuga ati ese ibiganiro byabishingiye ku cyagati ya Leta y'u Rwanda n'umutwe wa FDLR, ibiganiro mwavuze ku mpande zose, ibiganiro abantu bamwe basaba n'ubusanzwe, ibiganiro FDLR nayo ivuga ko ari byo byibanze, ibyo biganiro byaba mu ruhe rwego, byakorwa bishingiye kuki? Pascal,
murakoze cyane. Aho niho bigaruka bikazana ibintu bikomeye cyane 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 kuri Leta y'u Rwanda. Ibaza aho ibiganiro byabishingiye ni ukuvuga ngo bo biteguye ko babanza bakaraswa hakaboneka ko hari imirwano mu gihugu, kandi nyamara bene wacu bose n'abanyarwanda bose nta n'umwe wifuza intambara. Ngendagira ngo ntange umwanzuro wa mbere ibiganiro bishingiye. Ibiganiro bishingiye yuko abanyarwanda banga gutaha kubera ko bakeneye gutaha bavuganye na Leta. Cya kabiri ni uko Leta yemera yuko hariho umutwe witwaje intwaro urwanya Leta y'u Rwanda. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu, hari amashyaka ari hanze. Ayo mashyaka yose avugira abanyarwanda avugira abanyarwanda reka nongere mbisubiremo ni ukuvuga ngo nubwo itagana na FDR yagombye kuganira n'amashyaka ari hanze kandi ni ngombwa yuko na FDR baganira ikindi hari abantu urumva abantu bose baravuga bati FDR ishyira intwaro hasi ese FDR ni ishyira intwaro hasi ubundi zajya ngo ni mu Rwanda none se ubundi ku Rwanda rusanzwe ruhiga FDR n'ufatanyije nayo bakamugirira nabi ese FDR biteguye kugenda kugira ngo bajye gushyirwa ku ngoyi icyo ni ikindi kibazo rero nk'ukundi bya inama n'uburyo ibintu byakemuka leta y'u Rwanda yivuga ngo nta shingiro FDR ifite bwo kugira ngo baganire igomba kumva ko FDR ari umwana w'umunyarwanda FDR ari umunyarwanda abanyarwanda bose bari hanze y'igihugu ndetse n'abari imbere mu gihugu bumva ko bene wabo bari hanze bataha bagombye gushyira ibiganiro ku meza bakaganira nk'uko ibihugu bimwe na bimwe bisaba nk'uko abanyarwanda babisaba imiryango itegamiye kuri leta ibisaba imiryango iharanira ikiremwa muntu ibisaba ndetse n'amashyaka bisaba kuko ni ngombwa ko abanyarwanda bicara bakaganira bagakemura ikibazo cyane cyane hamwe ndakavuze ikintu gikomeye cyane aravuze ati niba aramuka barashe FDR bakayirasaho ubundi bazaba barashe abahutu ni ukuvuga ngo niba aramuka barashe abahutu n'ubundi ni kirya abanyarwanda bakomeza kubaka cyo kuvuga ngo twishwe muri 1996 twongeye kwicwa muri 2015 ni ukuvuga ngo ubone yaradutereranye u Rwanda ruradutanga ni ukuvuga ngo icyo bigaragara byose ni uko u Rwanda rwakoze itsembatsemba n'itsemba bwoko ry'abahutu icyo ni ikindi kibazo kigaruka ku banyarwanda ntabwo abanyarwanda bazahura mu mateka amaze gutyo abatutsi bagombye kumva ko abahutu ari abantu n'abahutu bakumva ko abatutsi ari abantu bakabana mu mahoro bakaganira icyo badahura icyo bumva batumvikanaho cyose bakagikemurira rimwe kubera ko u Rwanda ari urwabo uko bizagenda kose bagomba kuzabana muri icyo gihugu
ndagushimiye cyane kuri iyo sobanuro utanze birambuye cyane nk'uko Sibomana Dieudonné ibisobanuro bitanzwe ku mpande zombi urabyumvise wowe iyo uri mu Rwanda ukareba hirya no hino ukumva ibibazo by'impunzi z'abanyarwanda bivugwa bihari impungenge impunzi zakomeje kugenda zigaragaza zumva ko zitataha impungenge umutwe wa FDR nawo ugaragaza wowe ubona u Rwanda ruzira impunzi rwaba ari u Rwanda n'u Rwanda wumva urota no Rwanda wumva rushoboka mu gihe cyahafi
cyahafi ntago mbibona
ntabyo ubona
ntago mbibona rwose mu gihe cyahafi kubera yuko Afrika ni igihugu kibereyemo intambara ariko sindabona Afrika yuzuye amahoro kuko birategurwa na politiki yo ku rwego rwo hejuru yo ni nayo wumva yatanze uburenganzira nubwo igikorwa nyamukuru bataragitangira ariko si byo gushyigikira ariko nk'uko bagenzi banjye babivuze biraramuka bibayeho bizitwaza jenoside yakorewe abahutu kubera ubwinshi bw'abaturage bazagwa muri ya mirwano ishobora kuzaba
none nkawe Sibomana inama tuvuge ntibisanzwe ubundi ariko reka inama wagira impunzi ziri hariya muri Congo mu burasirazuba ho imirwano ishobora kuzabera ndetse n'abarwanyi ba FDLR nihe inama wabagira
muri iyi minsi inama nabagira nuko bashyira ibigwanisho hasi bakemera gutahuka mu mahoro bagaca mutobo nk'abandi nk'izindi mpunzi zose bagashyirwa mu ngando igihugu cy'u Rwanda kikabakira
niyo nzima Rufredi uranyumva
ndakumva
yegomba kuba Pascal agomba kuba Vehonda mushaka mukanya wowe inama wagira aruriya mutwe wa FDLR ari impunzi z'abanyarwanda ziri muri karakarare gashobora kuzagwamo imirwano ndetse n'inama wagira leta y'u Rwanda nizi watubwira
inama nagira FDLR ndetse na ziriya mpunzi nuko FDLR yakwemera igashyira intwaro hasi noneho ziriya mpunzi nazo zirumvikana zigendera kuri FDLR ngo nayo zizakurikiza ibyo abarwanyi ba FDLR bazakora niziramuka zitashye FDLR itashye nazo zizataha kandi ntekereza ko mu Rwanda naho ni amahoro nta kibazo gihari bataha noneho ibibazo bakabikemurira mu gihugu rwagati inama nagira leta y'u Rwanda nuko nayo yakwemera ibiganiro aho kugira ngo ikomeze gukurura ikibazo gisa n'intambara mu banyarwanda kuko abanyarwanda ibyo babonye birabahagije nta kindi bakeneye kubona cyatuma amaraso yongera kumeneka bakabemerera ibiganiro ariko nabo bagashyira intwaro hasi nyine bakagirana ibiganiro nta ntwaro bafite kuko ntabwo wagirana ibiganiro n'umuntu ufite intwaro kandi numva ni ikibazo inama nizo
niyo nzima nkugarutseho gato mbere y'uko twanzura Akenshi iyo tuvugana n'impunzi z'abanyarwanda ziri hanze ndetse n'abayobozi b'umutwe wa FDLR, hari impungenge bagaragaza zituma bumva batatahuka mu Rwanda. Izo mpungenge mwumva ari ibintu bifite ishingiro?
Zifite ishingiro ku ruhande rumwe, ariko ku rundi ruhande nanone twazigiraho amakemwa, kuko hari ibyo bavuga wenda bagaragaza yuko mu Rwanda babangamirwa, hari n'ibindi bagaragaza ko bashaka kujya mu butegetsi. Mbo nk'ikijyanye n'ubutegetsi byo birumvikana, niba ari umutwe wa politiki ugomba kujya mu butegetsi n'abandi, kuko na Habyarimana nawe yari yemereye FPR kwinjira mu butegetsi, Sesiri nabo bagomba kwemera kwinjira mu butegetsi. Mbo ikindi nanone kijyanye n'umutekano, bagomba gushyirwa mu gisirikare, nabyo ni ngombwa, kuko burya mwibuke na Revolution Française, abenshi ntabwo barigaga ariko zibashyirwa mu butegetsi ntibemerewe kujya mu gisirikare. Icyo leta na cyo igomba kugikosora, niba ari umutwe utavuga rumwe n'ubutegetsi bagomba kubemerera kubona izo duruwa, kuko nabo ni Abanyarwanda, ni abana b'u Rwanda, bagomba kugira uruhare mu kubaka igihugu. Ariko nabo nanone bakumva neza ko politiki yo kumvikanisha ubwoko nayo bayigabanya, kuko ntayitugeza ahubwo yakomeza gukurura umwiryane. Ndumva ku mpande zombi zibashe kurespekta icyo kintu, ndumva amahoro yagerwaho nta kibazo.
Ye ni ngiye gukomeza muye Sibomana Dieudonné, wowe impungenge ni impungenge cyangwa se n'ubwoba wumva bufite ishingiro, hari agaciro wabuha?
Cyane rwose agaciro birumvikana, ni impungenge zifite ishingiro nk'uko nabo babyivugira, ariko buriya biramutse binyuze mu biganiro hakemuka ibibazo byinshi.
Nyinshi byakemuka.
Kuko twabivugaga nk'ariya amashyaka akorera hanze y'igihugu, bibaye ngombwa ko bemera ibiganiro, ariko birashoboka ko byatanga umusaruro.
Ndagushimiye cyane, tureka nawe Pascal, nduva wagarutse kuri telefone, hari birashoboka?
Yego ndabumva.
Yereka nawe ngo twanzuye kangusabe, wowe aho uri muri Afrika y'Epfo uvugana n'abandi bantu b'impunzi abanyarwanda bahatuye, nk'inama wagira abayobozi cyangwa se abarwanyi ba FDLR, n'inama wagira impunzi abanyarwanda ziri muri kariya karere cyane ka Kongo ho imirwano cyangwa se ishobora kuzabera, ni inama iteye ite? Ese leta y'u Rwanda wagira ihe inama ku kibazo kijyanye n'uyu mutwe wa FDLR n'impunzi abanyarwanda ziri hariya muri Kongo?
Murakoze. Ndagira ngo nkubwire ko iyo twumvishije amakuru twumva rwose na FDLR ivuga ati dukeneye ibiganiro, tugashyira hasi intwaro. Intwaro tumaze gushyiraho bingana na 26%, ariko leta y'u Rwanda nta bushake iragaragaza yuko dushobora kwicarana tukaganira. Ubw'ibyo ngiye kuri bariya nababwira ko bakomeza prosesi yo gushyira intwaro hasi, bagasaba amahanga, bagasaba abaturage bari hariya, impunzi ziri hariya, gukomeza kwerekana akababaro kabo kugira ngo bwire leta y'u Rwanda yemere kuvugana nabo. Ku ruhande rw'u Rwanda nk'abayobozi bacu twagomba kugira ngo tubagire inama, tubabwire yuko abantu bari hanze bose baranduwe n'ubuhunzi, baranduwe no guhunga, baranduwe no gutotezwa, baranduwe no kumva yuko badafite igihugu kandi bagifite. Bagombye kwiyumvamo abayobozi babo, ariko kuko bari hanze ntibabiyumvamo. Nagira inama leta y'u Rwanda kugira ngo ishyire ibiganiro ku meza, abanyarwanda bose babashe guhuriraho, bakore ibiganiro bisesuye, ibiganiro byumvikana, ibiganiro bibasha kubasha kubaka igihugu cy'u Rwanda, bikubaka bikabyara umusaruro. Kuko biragaragara neza yuko haramutse habaye ibiganiro byanze yukunze u Rwanda rwagira amahoro, akarere kagira amahoro, kuko impunzi zagabanyuka muri kariya karere.
Ndabashimiye cyane rero ku bisobanuro muduhaye mwese, birumvikana n'umuganda mushyize kuri ikibazo. Buhoro buhoro tuzaganira kenshi kuri ikibazo ndetse n'ibindi bireba umutekano n'amahoro arambye mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari ku buryo bwa rusange.
Murakoze, turabashimiye.
Murakoze.
Ninjye ubashimiye ahubwo, namwe nshuti mwatwumvise mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, nongeye kubashimira namwe nanone kandi mbatumira kwitabira ibiganiro byacu tukavugana. Kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi, mwese mugire ibihe byiza.